Ni depuis vieux press of peace from Peacemakers Group and Inted Record.
Sacred Master, baby. Naruni mwiza usa nisaro nisiza kabanjire kabatesi. Naruni mwiza uje itoto nishimero, oh baby. Naruni mwiza unujibo ute unavika, lavika mama yo.
Ari mwiza nkunda ukuntu usogo kumuteto butoro gutemba amatama yo bio watambuga tekera na birankase burezo kubona mwari mwiza wacu bwami musumba usumba beza mu mukari mutima uke uteze nk'ikese amahora sendira zirye muntira umpera icyemezo cy'umutima wanjye bebe dore kutajya uhinduka nk'abuba hinduka inkuba zese mwari utagenda n'inkubiri rugwirusa na mukarwiza muba gusanga bose nyemerera nkubera igikoma ngo umpera igikoma ngo makasi baby yo zahora shimwa kwetsa akakwibera akagukusendera ikinyabupfura rembo tatsa maraba mariba temba maribori mukuru uri mwiza yo mwiserebero ry'abari mu Rwanda zajya mihanda nzicura bufuni na buhoro amanywa nijoro ngo ubeho byiza bikwiye ibyuzu mwari mwiza uhorana isuku aho uri aho yaraye umucyo habengerana ibikara mukunzi wanjye kubera uko ngukunda kabone niyo wasiga icyasi sinzanga icyaniro baby
mwari uri mwiza usa nisaro nisiza kabangire kabatesi mwari uri mwiza
umutima wanjye wakwishimiye hose wanagusengasiranye ubwuzu uramenye ubwenge urinda ubwoba ko utazajyanwa n'ibiguruka cyangwa se abashuga dadibu bashukisha abana iseke bakuntwareho mpinga nkenzi imico myiza ko ndewe ufite agahinda kandi umwezi umurika hose cyo no ngwino dore urunana dore ababyeyi dore urubyiruko impande zose nushaka no gutembera nzakujyana umunsi ufutse urebe u Rwanda impande zose nzakujya no ku Kigarama urebe imisozi itoshye itata ibiganza nurambirwa n'akazuba hari n'amazi ibiyaga n'imigezi dore inyenyeri zirashashagirana ndabona ukwezi gutembera imigani yacu n'igihumbi igutera gusinzira uzana umuganda nza n'umwe tujya amajyambere twifuza bwiza buzira ubwanda uraba urugitoha nzarinda kunamba niyo namaje ukwezi nkwitegereza sinarambirwa kure ugira ibyuzo by'ubudatuza bikaba ibyuzo by'uburanga bwawe iyaguhanze yarakwihere iyo nkureba ndarunguruka nkakuririmba amanywa n'ijoro nkarindagira baby girl
naruri mwiza usa nisaro nisiza kabangire kabatesi naruri mwiza uje itoto nishimero, oh baby naruri mwiza unujibo ute unabika labika mama yo uri mwiza baby uri mwiza darling uri mulungi darling uri kalungi mama kwa mata I swear we can't take it baby ooh ikeza I swear baby ooh ikeza darling oh yeah 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 oh nana baby oh nana oh nana you gonna make me kiss somebody oh baby 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 it's a hot one nana be a bitch Yeah, yeah, yeah.